zenyama esiqupha umlando qale ngenasho soqeda iminyaka siqhuba impilo zoquluma mezala bengiqhibisele emagqirheni uthando lami ngiqhubeka nalo ngingaqedi kuwe nokuqala enhlizweni yami esiqupha umlando qale ngenasho qale ngenasho
Bambelela, akuwe nangale tu Mawswini ya kupenda Noma bekpenda Au tando lisla trenda Ish, ula sevenda
You and I We were meant to be Come closer, baby Be next to me I wanna make it up to you And show you something Ta-ta Tattoo tando lwa Tattoo tando lwa mina Yeah